escape this record. Yeah, yo. Usia Simba Chao, Gonzalo Pitao. Wengi wali yao walipoteze mani zao. Relax, usione kama mimi nacheka nao. Relax, kesho ndakuja kwa chapa nao. Wamefunga elizi kiunoni, bidana baiba moyoni. Uwa la imani, maskani ya nafsi na nijaza imani. Vipu unataka kwa mimi, nafuka moshi asubuhi mpaka jioni, toto na wote ndotoni. Amandishi yako chini lakini mali kichwani. Nizadi ya madini ya uraza tamu ndomoni. Ndisi ya talisi nini kama ukinchupa kapuni. Ukipungua imani na nishuo singizini. Tisemi lo mba labda mnataka ndienge future. Sometime na guwa mnafanya nyanzishe vita. So kwa rap game mpaka mitani nipopita. Skano na punita. Amini mimi wezi jua what's next kama ujui lipotoka. Wezi jua I'm the best kama uskisi na chotoka. Diviza bikini zina miambaka mingini. Mani chafu kwenye ko zinapanda liko ndimi hairi ndimi. Utama mapenzi sio kwangu mimi. Chovu moyoni hauna mzamini. Lopenda kwa zati leo tena wako nami.
Wako nami.
Wako nami. Yeah, yeah. Kwaade ya kali. Yo,
Where it lies ain't a man of your body. Where it lies, it's a lot of the shit. Where it lies, where it lies, where it lies, ain't a man of your body. Where it lies, it's a lot of the shit. Where it lies, where it lies, where it lies, where it lies.
Yeah.